asri coffee oo ee maqaayad Swingland asri waa laga soo biyo qaybo shir duwan ee cunooyinka ku gohaayeen dalka sida cambuulada soorta qamadigii ahaano kala badan iyo waliba la kuurgiliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba hirgelinta maqaayad cusub isku lahayeen koox bilaange oo ha ku jeeda deegaanka waana arageen in maqaayad noocan ay ku banaanta magaalada muhiimniyan ay tahay in la kordhi maadaama jiraan dad si eedeen heesay cunooyinka dalqiyada dalka la ka beero waan iyo yin hano ku caafimaad badan haan lagu sheeno dalka binaashay waliba munaasabad laga daafray maqaayada asri coffee ha ku qayb galay hano kumide ururada bilaanta ka shaqeeyo magaalada Baydhabo iyo masuuliyiin shirduwan aan kooreen hano kumide bulshada ku qayb galay munaasabada harag jarka asri coffee iyo waliba si eeda markaas iyo hando waayna hirgelinta iyo oo na sheegay in ay tahay toobahay farabadan lan qabay
asri coffee ku deemi darnaate bay baasin ka dhawaayse gabar qurux badan soo jiidasho leh naadi waxa leeyahay in dadka dhirigeliyo ganacsashe may ba ka taleeyaa caalami si siin oo war qabtan asri coffee may ba ku halaas walwalbo cafeteria ama muqaahid ku helfadi intii ee macaamil oo badan intee ka hirin to rajay insha Allah may ba kala jiray asri coffee cusubiye may dhaw ku cusubiye laakiin wal all the ay amal intii liin usgaray ama dhirigelin linka soo bi gabdo gabar horto booyo la kooyti ganacsi may ba mar walba dhirigelin ku baahanta danaga magalka no balanto biya ka galan isiido iskaalmayto haas dhista qofka meelka ay rameelana in arito rawdu suu hebelaysu in ganacsiga si niijaba ka kooye markan intii in gabadhii rigliidan in ganacsi garabka siidan walwalboodan baahata hoba delivery baahata oo idan rawdu telefoon hadarsadaas in number yar jar telefoon hadarsadaas may boo waxii dhawaay delivery yar in suubi in wax walba adeeg oo in farfudo dad farfudo rogan asri coffee in may basin laha hanbalyo in ganacsiga guuleystay ilaahay ka weel
assalaamu alaykum salaam barakaatu ee ku may bantaan ku qayb galnay harag jarka ee biibtil walaalay naadiya asri coffee ee runaantii samay buuay tilaabo cusub oo meel raays gabdho deegaanka koofka galbay khaasatan magaalada Baydhabo iyo Diire ee meel qorne gabdho badan oo iska dayayeen in ay ganacsi sameeyaan hadana same time ganacsiyaal hor loo sameeyaan laakiin naadi meel qorne waa xubno diin gooray oo weer habluutin koraytii oo nin kuwer oo ay hakban dhikaas wadani fruitka cuntada cambuulada iyo soorta waxyaabahaasna may beero korne gabriye la kooyti hal abuur gooneeyo oo hayna meel raays waxyaabaha digir dhobey dhow may buuay inta badan ganacsi shaqo ma magani ma waa ganacsi unique ganacsi oo meel raays baahan meel raays inii oo gabdh badan laga dhirigeli waayo hadda waxyaabaha badan oo la isticmaalo cunooyinkan badan cudurada la kulmo aragteen kansarka cudurada ogaayn laakiin hadda dadka dhow may ka dadaalayaan inay sameeyaan wadani food soo markan aadii meel korne waa meel inkureyti oo meel raas wadani food oo geebruna ka saano maasha Allah oo ka dadaal inay furto marka may bakalana ganacsiga laakiin barakee insha Allah may barajeena gabdh badan in iyo may fikir badan la kooy doono oo hal abuur cusub la kooy doono naadi may bakalana horun soo insha Allah may barajeena meelo iyo meel ku yinaada hela doonto insha Allah
oo ku may barrogne muqaayada asri coffee oo la ku furahay magaalada Baydhabo run ahaantii iyadeedan faraxsan intuna ku qayb galna dahfurka asri coffee ruanti oo ku mayba argahayne walaliyaaba oo run ahaantii oo kumid ay codkaaga iyo cabitaanada shalduun cambuulada oo samaamada ay noocay fashion walkast oo la aamo bani aadamba aamo ya meelan kumuqdan ruanti mayba laha bulshooyinka reer konfur galbeed oo degan deegaankan maanka baaqan intii ku yaa muqaayada
walaan ka maga daray asri coffee way buu muqaayada asri oo bilid koron ku jarno waa raashin dhamaatiisa la kuwale raashinkii maartay dhagan karar koonfur galbeed Soomaali aan ka hayn
dhanka kala naadiye Cali Iimaan oo ah maamulka maqaayada asri coffee iyo waliba sharaxaad ku biiday sada markaas u saan ka dhalada fikirku iyo oo na sheegtay in bulshada aan ka adeega doonaan si hufan
si sheegay in muqaayada cusub asri coffee la erobay dowl si ku furi walwal banbaahan tin si ku qabtiro halwal beheegan si ay diyaar la siinayo ee walwal bisin banbaahan tin may buuha halwal badiyaar siinta digel seen sheena xitaa delivery shaqeeye marul biheen seen seen tiigna in sheegadnay buuha bulul bisan baahan tii cuntada tan fudus tan kala wal ka saabitaana in sheegad bulul bisan baahan tii may buu casri kafee diyaar seen keeta ka dhawaada welka marul ba gacma furan ka dhawaada heegan la seen iyo ka dhawaada baaha badan wadan ku jirtin markaan aarayee may buu ayni ana ka ha wadan ka jeegayna suurma
magaalada Baydhabo iyo waliba ka tilaabsada hayte horumarinta dhanka ganacsiyada oo markaas iyo maalgalada ayan dadka deegaanka.